Entebe ya presidenti, kogi intade mchiwede, kanu kulwanyisa balabe bange ebivu ebinkonjerwa enkomo byogerwa lwakuba ntebeeyo ababadde batwegwanyisa kati bayiya kutta muntu naffe tutayize ensalo okwetanga atabalayina omukambwe amanye essasi kayanja yalina otukuuma nsore bendese ebbali bulijjo gwenjagalayono bangangezesa ebola.